atanya galiza kuba nawe okutuba okuchika chenvu densala otubaduke tugobere mutale wala olwabe nokujendi era joli obadugalire mbadde nteesa wenti dadi titufune yakazinga tukazimbeko wababiri nze naawe kuba ntiddemu okusigala omu abakwagala bebanji nababondekanga nkaaba obukaabi ate mbatenya abayaaye beesesa nnyo mbamanyi naye ekigendererwa mu byonna kuba kubba basajja babandi
Kuba ntiddemu okusigala
omu